yamba mwana futi. Life ya news sinifuna moma snitch. Mova nile kama beef na mahule. Jirani za tenga ni ija ya wapule. Kumverana na bonze wafupi na watiali. No punzira kutasha mtunga ni mukali. Waka ni jisinga sinizamba kupweza. Kairi mbifu kulipe felipeza. Mulife ya new ni za kukira kuchupita. Jawa pano ethi ya paka maheta. Matrouser ni zambo ya falila muweski. Hello next single ni za feature Kanye West. Siniza kabili vapo mtu aliense. Olo waka wame ya katire na Beyonce. But still siniza kajapo live. Uno kamba pia pressure ndia inanichita drive.
Nisa ngala mtu wina. Nisa chita vintu vina. Nisa chinda na chambene changa. Nichifake mubanja. Chingali chintu china. Don't wanna leave that about. Yes I'm somewhere yeah.
Na pisha na monga manzi na machule. Mutima uniuza ati nika siye gampo. Nika ambi church, nika punzireko Bible. Kupaa marapa njie izanka la philosophy. Nisi ya mafante ni amba chema solo. Pima enemies iwanga nizava sunga closer. Kutiva zisova poni na mizira boza. Mulife ya nyu kulipeba mahala. Jawa batilamo kutipela wa mambala. Olova ni zonde ine nilipelosi. Maflows ni mapaso unige boss. Banzanga wa fake wonse nizaka pisha. Marapa woni zonde wonse nizapesha. Face ya si la kaidi na rekoda kwa sala chema fans kuinvera no ikonda yeah.
Nisa kala mtu wina. Nisa chita vintu vina. Nisa chinda na chambene changa. Nichifake mubanja. Chingale chintu china. You wanna leave that about. Yes I'm somewhere yeah.
Gati si utasha ni kuvaliza njila. Mulife ya nyu nisiyo enda pansi. Niza kula chakwa nile kokwera basi. Gero wanga niza mupasa fonse. Kupezeka na eve kweni enda kulikonse. Siniza kafomera po mtu kuninama. Nitasha chema ghetto konse kwa kanyama. Gati ni mafanzi niza wapasa hopu. Hine ni mahiti sinicho sama flopu. Lebo wizi basi nifanikano kamba. KB papiti na wa Romeo Party Flow.
Hine mulife ya nyu. Nisa kala mtu wina. Nisa chita vintu vina. Nisa chinda na chambene changa. Nichifake mubanja. Chingale chintu china. Don't wanna leave that about. Let some somewhere ya nima ba nima. Some somewhere ya nima ba nima. Ine mulife ya nyu. Nisa kala mtu wina. Nisa chita vintu vina. Nisa chinda na chambene changa. Nichifake mubanja. Chingale chintu china. Don't wanna leave that about. Let some somewhere ya.
Oh my.